ewishana takiu ndoko kabaruji labal golle le jogola ewtargul tew neddo o na yila fasane den na dundo na hulta golli dal pelle khmani de hakkeji tamonte en e leedi do golleji di e wimako
e lo mali pour
le dimuji na jaba mursurade bandaji jawdi suni kabar labal golle hunchana ko hore banga kultika ko dum wala tawde sababu bonnude inde transition o momin jeli lato misal lobbo
exemplaire
tama li dimali ndi na yeli labal hunchana hore e le odo golle won ko lomdi baka biñi keita dunga politika ko e janginowo jande dure bamako kanko kay mo mila wide dun do e sifa jambi di lamkobe transition be dawri kanko keita o hulti wide bangal o do golle o lamkobe yila mabbe yo hetagol jam leedindi
en quoi ça peut construire le mali
on fu fu do wata nyibudu leedi malindi bi bambe mesalo kabaru gregory to france ton suka jokole mo dubi noga ina kanko masubinama o lunti masubindo o jize ndu muri so hindi ko do golle o batte hetagol dejere leedi france ndi e do inde yirwere leedi ndi
au nom de la grandeur de la france
so bangal kanko musa gindo magistrat o hokita yol wiide ngonga yete tiagal horngoji di wakkat jondu kay wawta handude on ko yeltata e yawtagol tewnedo o ka e le balde didi on don sariya fuddon golle do ko holti kanko magistrat o min dugi yimbe le jangina be batte mudum den su sariya na yamira kino ko war mudum mi anda ko dum sabi den hofne yimbe le wobbe an hani no dido golleji ngotta ngonga tan min darata jizo hani innaade golle mudum le odo kabar o faysu idum buli e politikaku e ngidi sar fu fulitinde e rendardu ko e meden bangal sariya den no yila am yo njara jam jam jopadu no sariya hinno golle o odo sifa golle o minen jidu den no mi tunoto dum dum no haniri fadde den yimbe le yoga be kayna cikiti soboyi jabuji dontadi bangal gul yawtagul e on wattu goto o fedde humaninde hakkeji tumonte en CNDH yeli yo hurgol afne gullirde jeyda ilamu